kutokuamini, nifanye nini? Niambie shida zako pindi unapokwama, usiogope kuniambia mimi chonde niamini. Nifanye niwe wako, wa kwako peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku dagama mrenda, bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Choyo unaonyimadi wakubwa, kiumi ni mdogo, akili yako kubwa. Na kama kikuudhi niambie, lazima nitasema sorry baby, najua jinsi ya kusema sorry baby. Na kama kikukera niambie, lazima nitasema sorry baby, I know how to say sorry baby. Nifanye niwe wako, wako peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku dagama mrenda, bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Baby kitenda wili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. For Chopper, Chopper.